Talata laso e jeegom lewru janvier hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso e go'o yannde joyi e mintaaji sappo e joyi habaruuji studio Kalangu e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoul Moune yettinta e moɗon. Sembe habaruuji meɗen hannde en haalan dow lattol Bal Chan Total ko wona no waɗe toon e nden ni leydi Cameroun nder hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e laso e go'o ni miccintinen himɓe du ni ko keega mena Niger itta nder latabal ittudira ko wona no waɗe toon e nden ni wakkati ɓe lattidinno RDC. En kalan duni fa handen do sador maji di nyaw coronavirus e rabu ngon no gaddana fa handen golloɓe leydi Niger. Yewtere pindinol studio Kalangu handen waɗan do nawɗum ko rewɓe gonna no tawre wakkati hayla wonno waranaɓe ɗum duni fa hande no rewɓe gonno gaɗa nder wakkati o. Leydi Niger ni kenga wurti fijoji Chan Total ko wona no waɗe ton enden ni leydi Cameroun gante fude coupe Chan Total o enden ni wakkati ɓe latidinno RDC go'o e ɗiɗi mena Niger du ni wakkati dillata ton enden ni lattol balgol enden du ni miccintinen himɓe du ni ko diiɗi ɗiɗi heɓi e hitaane hikkadi enden fa hannde ndu ndu miccintinen ko himɓe ko hitaane duuɓi ujunaaje ɗiɗi e sappo e jeegon nden mena Niger o ɓuri heɓude yaadu yeeso. Himɓe du ni fa hannde gattino tammude sanne gam mila keno ko ɓe keɓanno hikkani yaadu yeeso sanne. Nani ko Abdulrazak Rafa ardiɗo yihuɓe gam sembinɗinde latoɓe menaɓe enɗen ni wi'i gam famtinde himɓe dow ko saabi ko Habibou Garba waddi firta e ɗengal fulfulde.
Ɗum famtinaki fay seeɗa no hanuno latoɓe baali ɓen kolle harto hedde hakkilloji muɗum ɗon sanne heɓa faame koɓe garana dow inde leydi gom gam hedde jamaku. Rafi hinnade tawama lemun gam no woodi latoɓe baali ɓe kana wattedeno e latto ngol ko gatta na ko ɓe mbayla. No woodi latoɓe heddiɓe ko natayi e piyol ngol, min anda ko saabi. Jonkay min domana harto hedde ekkitoɓe ɓen garta faame ɗum saabi ko latoɓe ɓen accaka pi gam fedde latoɓe balde e gomnanti gaɗi golle mum kankay. Jonkay ko heddi ɗum tawa kenana harto latoɓe e ekkitoɓe ɓe. Libi heɓi kuppu on de wotere kongo kile ɗiɗi, moyen non fuu yahana e latol ngol gam heɓa jamaku. Senini hedditama no waɗe fuu jonka andaka fuu toyi lattete kadi.
Nyaw coronavirus e raɓu mum illa wanguno ɗo ni nder leydi Niger waddani himɓe saɗormaji kewɗi. Misali raɓu loktoroɓe wonɓe no nyawta himɓeɓe enden kelol sembe lumaku leydi Niger fa hannden e ittol himɓe golle ɗo enden ni nder campaniji golle leydi Niger gon. Ɗum woni taikakiki Idrissa Jibrila ardiɗo CDTN fedde jinganore golloɓe leydi Niger waɗi ɗum ndu ni fa hannden o wi'i nder hawrine ko waɗa to enden ni gam ƴewtinade filla balla ka golloɓeɓe enden gaddanti ni enden ɓe ƴami ko gomnati wonno wadda gam wallirde golloɓe ɓe enden. Nani ko Idrissa Jibril o enden wi'i ko Olivier Assogbavi waddi firta e fulfulde.
Les agents de santé ont été
hara golloɓe fi loctoraku kañum ko ɗum artori. Se darama himɓe loctoroɓe ko ñaw coronavirus nangui heewi sanne. Caggal muɗum ndu fa hande en to ɗum waɗi bonnondaji ni woni hara gollirdeji dow fi jahale kañum e fa hande ndu golleji pamari to himɓe gattino keɓa seɗɗa seɗɗa ɗon ndu konna coronavirus o endan waɗi ko faddi ɗon endan ɗum torri fa woɓɓe kay jaati ittama golle nder majjum. Min jeeyi min kolloyi sawara mawɗo kawjiɗo filla ko darto golla e leydi ndi saabu no woodi laabi ɗi gomnanti joƴƴini sarusuji muɗum kay hoore mum e sarusuji gonɗi e koye muɗum en ko tirsita e tokkama dow muɗum. Kasi en du gomnanti haali no wiide no woodi ko yiɗi wallita himɓe ɗowta himɓe Allah e fi on no wardi ni enda ɗum ɗon du konna no tawa hen.
Julɓere ata ummi département ji sappo e tati région Tilbéri Gare Asawe Bittiɗo enden ni to enden ballayara to waaju mawɗo gatteɗo lebbi jeegom fuu. Nder hawrine waaju o du ni ɗum waɗi filla woteji gaɗaɗi nder leydi meɗen fa hannden e filla denako himɓe are mumen. Ɗum waɗi du fa hannden filla ɗowtanade laabi hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus cingaɗi ɗi enden. Nani ko maala Abdoulaye Moussa goto nder ardiɓe sigila waaju o enden wi'i ko Hassan Mumuni waddi firta e ɗengal fulfulde.
Ko hawrinimɓe gam heɓa andude dirde non wona tilaberi tan non feynimɓe ñamay gari ɗo ɗum du no tawa nder soɗodirde enɗan nimɓe garta gotel. Waaju o lebbi jeegom warde lebbi jeegom o watte jonɗo o yottake belle yara. Min gonana miɗen boɗa hakkilleji nimɓe e wadde du'a awuje har ko darta filla woteji gaɗɗi witti anniɗi wadde ɗi du miɗen eela Allah ɗi gaɗire ley jam e hakkillo fukkingo gam fe waaju o nde hanale hakkillo fukkingo non o heptake waɗede kataje e ndiyam waddama ko lotata juuɗe. Yeruno loktoroɓe mbiri nden yimɓe kawri no mbawi ndaɓodirde ndenne min ɗow tan to laabi cingaɗi ɗin miɗen kendu e poɗuɗo hakkilloji nimɓe dow
majji.
Nder jama alal bittiɗo onon ton en denni maraɗi ɗum timmini batu hawrine sappo tataɓere USN fedde jinganore jangoɓe lokol ɗo nder leydi Niger Amadou Hamani Moktar kan woni suɓa ardina fedde de en den daɗe lasoji tati e tati dow daɗe lasoji nayyi e joɗi. Nani ko Amadou o en denni wi'i dow hawrine de en den ko Mohamed Mamman waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Pelle gote binoɗe jamraye amin kanƴe garti e hokkude min hoolare mum en, ndenne kanƴum wawi wiide se gonga ɓurdindinol fuu woni waɗaka e wakkatino hawrinde wittinde waɗande jeɗɗiyaade jeenayyi lewru octobre tonne ber mum. Kungel artirtengel guinandam fuu nimɓe no andi ko pelle ɗen peccino hawrindeji gaɗɗi bermo e zender ɗin. Ko hani fuu nimɓe kawra garta gotel, sembe amin le fedde nen kan woni filla jande no wontiri saatu fuu dow mum halte. Ndenne caɗale kewɗe godi kanɗe heɓanede mosala laabi di fuu no cingoyta heɓa tawe bandiraɓe amin fudɗunoɓe no huuɓa ɓen fi on heɓa deƴƴinede.
Duuɓi majjum ɗiɗi nini hannden ko wayri ɗum nana filla sukaɓe rewɓe jangoɓe lokol ɓe enden itte dewline nder cakantarare commune to Dikandia région Tilbéri he guiɗe madame Soumana Fatihima ardiɗo filla wattude sukaɓe rewɓe lokol ɗo enden accirduɓe duufa hannden ɓe jooɗo ɓe janga nder saru suuji jande kawjiɗi filla cakantarare jande ton enden ni nder damana ton enden ni yilaru firta ko e ko kan en gaɗi kan en ardiɓe ɓe enden ni e fa hannden laamiɗo e jow wuroɓe ɓe enden woni dalila ko acci himɓe no acca sukaɓe rewɓe ɓe enden no jooɗo no janga lokol ɓe gala iɓe dewline. Nani ko madame Soumana o enden wi'i ko Hassan Mumuni waddi firtaɗe ngal
fulfulde.
Duuɓi ɗiɗi ni ko wayri min nana filla ittol cukaɓe rewɓe lokkol dewline ɗo nder commune amin o enden. Laamiɗo amin du Allah yoɓamo gam kanko e hoore makko tomin jiilodi he makko fuu omo wi'a ko hiɗa o nana filla ittol cukaɓe rewɓe lokkol dewline o. Non du fa hannden o wi'ata nder kawriɗe amin FCC koni Allah waɗi o hokki sembe durwo amin ngo to minen du tomin kawri rewɓe e worɓe fuu miɗen kalana ɗum ɓe ɓe acca cukaɓe rewɓe ɓe enden jooɗo janga lokkol. Caliɗo fuudu laamu andan no waɗira joomu yilaaru firta ko e saaroɓe dow gattol cukaɓe rewɓe lokkol du nafi gam hannden ni iɓe he wattede lokkol. Minen du miɗen tokkiti jande maɓɓe kuulal yaade kuulal miɗen ndaara de goto faɓɓini waray lokkol to min kalana ardiɗo comiti inniraɓe cukaɓe jangoɓe ko watta suka o enden wartire yaara jande mum yeeso. Illa du saaroɓe nani filla jukkolgol enden ɓe acci ittude lokkol sukaɓe rewɓe ɓe enden no dewli. Kampani ji téléphone ɗo enden ni nder leydi Niger hannden nde en daari golle mum no ɗon no yaha yeeso kampani ji ɗi du fa hannden ɗon no gaɗa sembe yaade amma nawtortoɓe kampani ji ɗi enden ni no nodda he téléphone ngaji mum en ni gala habaruji keƴoɗi dow golle kampani ji ɗi enden hannden noy golle kampani ji ɗi enden gona no gaɗire. Nani jabakiki Abbas Abdoulah Aziz jinganowo himɓe leydi waɗi ko talata Abdou Bahar waddi firta ɗen ngal fulfulde.
Kampaniji ɗi callali ɗin gonana no conniranimɓe e hunde ko yottaki bawɗe muɗum. Hannden min pamminama e wi'ede komin jottake e sembe internet biteɗo 3G tawi du no woodi laabi ko ɗum gollirta. Ko watta faame min jottake 3G ɗon nder Niger kan woni nde campagne on hokki laawol e wadde ko wiite vidéo ko wana dow internet. Ɗum ɗon du fay nder leyɗe keƴorɗe hoore mum Europe e sinto gollitirɗe jamani godi sembe wona nokku fuu neɗɗo wawi hebde sembe internet 3G o. Fadde joomen campagne ji ɗin no tefa wattude nimɓe e kulle kesegom ɗe tinno ni e moƴƴinde ko wonno ɗon e wattude sembe har ko darta ko wiite forfait ɗum e noddole ɗe. Ɗum ɗo hani wattede nder laabi
drone lana piroka leydi Amérique gonni asewo bittiɗo enden sami to enden ni tinwikiwri sire commune rural Ingal région Agadez no habaru o enden du heɓira se ɗum watti sogeji jaha pirkitowo nokkurede enden doma nokkurede enden ardiɓe hawju région Agadez ɓen du gatti dane yaade ko watta himɓe kakkilo. Nani ko Goumour Gabdou SG préfecture Ingal wi'i ko Moussa Mamman waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Lana piro a jona hoore mum mbiteka drone ka samana na cummukuruye caggal janki nangue no lana piro non ka leydi Amérique yeru no ɓiɓɓe wuuro ɓen kaliri ka fiyana lekki fadde ka sama ka doggiri du ko watta métereji kemɓe ɗiɗi e goho ko ka
heɓoyi darade bonanda fuu woni waɗa e ley camolo makka sangare mum zandarmori wari ley nokku toka same kam ɓe tawi ko ka bonni nayi ɓe ndeni nokku on fadde jomiraɓe lana piro a kan no gara dande nde gattanmi yaade e ɓiɓɓe wuro ɓe kinno illu iri ɗum e bandu waɗi ɓe kalana ardiɓe hausu sangare mum to ɓe mbi hunde fuu sai ɓe gara ɓe ƴeewa ɓe kinno
laabi higiraku caka leydi États-Unis e leydi Niger ni bayla fuuno warta nata nder laabi ɗi endan hannden ni baako Joe Biden han woni ardiɗo keso leydi ɗi endan leydi Niger du ni fa hannden no wawi tefude laabi ko watta ɗum sembiɗina higiraku gu endan caka leydi États-Unis e leydi Niger ngam ardiɗo keso o endan ni maɓɓa leydi ɗi endan hanono docteur Adamu Musa jon andal dow laabi politique caka leyɗe haaliri ɗum se kettunoɗen ko wi'i ko tarnan fuude Ahmed waddi firtaɗe ngal fulfulde
la politique étrangère américaine dans le fond elle va rester la
même harfi ko darto hakkunde leydi americani e leydi yasim ballagaji mudum woti ko wawi latade kungel gotel kan woni garol Joe Biden on endan do lamgu hokkan himbe no hettine nane ko haali kay sabu no bur Trump latido kanyu kay hettinta ko hunde fu ardon enna on se Niger durwi wadi hono jande mudum no wawi hebude do enna mosola gang ne ne haalde mo fana hettino ko kalta fu no miji no wawi on moddina dema kulle maada ko wawi latrade mum kan woni harfi la arzuku kanyu e fa har fillo ndenago har sogeji ko nandi e muɗum no wawi ɗum ɗon ɓeyde yaade yesso Joe Biden no jaaɓe Trump ɗen ni kanko kono o yaɓoto yaade koye kulle maɓɓe ɗe no wawi waylade hara seeɗa kala ko mbiɗen ɗum ka noon leyto si ƴewama a tawan fo gotum noon endam har fillo ko darto hakkunde amérique e leyɗe
ko accessible beaucoup plus flexible
jati studio kalangu woni ko kettini ɗon jogueɗon endam fa woɗam yaade yesso seeɗa kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto ɗum fa woɗa gollal duuɓi joyyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger
gaɗa bangol ƴiƴƴan hayla aranan waranojan sukaɓe rewɓe wakkati surɓe ɗinno sa jonka reedu naworu no ɓoyla tokka gaɗa majjum wakkati fuu hayla o endan warantaɓe de noyi surbaɓe ɓe e rewɓe ɓe endan gonno burda nder wakkati o endan sa kettinoɗen ko Olivier Asogba wi wadde firtaɗe ɗengal fulfulde
eɓe kewi kamɓe rewɓe laatiɓe wakkati ɓe jotto lonni maɓɓe hayla ko lewru eɓe matana walla muɗum sanne ɓe mattanaɗunani fa ley deeɗi maɓɓe ton endam wakkati ɗum ummaniɓe nde mbiteɗo sika mo duuɓi noga e ɗiɗi latiɗo secrétaire no endan e ley campagne goɗon o wi so ɗum ummane kemo balɗe ɗum fuɗɗi nde waɗa mo ñalaɗe o yahay gollirde makko
yi'ugol lonni hayla gaɗano neɗɗo wulwulo iɗum waɗa jomum woroɗa ga a waɗan ñalowmo muɓɓo dow leeso a wawta haldude e nimɓe fey se goɗɗo haldi ema aɗa wawi soɓude ɗum safare dow fuu nde jarɗa sawrata ɗum no haɗa neɗɗo ɗewgol e gollude wakkati lonnugol hayla nde wari say se noddum mawɗan e widemo komo wawta warde golle
bako tawaɗa rewɓe hewɓe eɗum wodni ɗum en torra woɓɓe kayen ɗon jiyol tuni mumen walna ɗum en torra fey seeɗa kalay hono Hadidia Mumuni omo haala noyi wonno sakike makko debbo wuriri e majjum
min ɗe e hoore an ɗum wowayi waɗande kan amma mi yi bandiraɓe an e miñan debbo ɓe ɗum waɗani gam miñan debbo on illule jemma mo yiyata ɗum noon ɗum fuɗɗata waɗande mo reedu naworu e ɓawo nawo ñalowma muɓɓo min ɗo higo am lebbi tati warde lebbi tati ɗum waɗartamo amma sayde o yara lokotorode
ko watto hono lonni ko lewru ɗum endano torra rewɓe eɗum heewi sanne hun noon ko laati du kamɓe loctoro ɓe ngalna ɗum safare ni endam Samira Boubacar loctorojo debbo goto no fammino en hono ni
on peut dire que oui dans
ne woodi laatiɓe bako no mata nawɗum yiwugol lonni hayla iɗum woodi ko ɗum jeyda e terɗe jomum ɗum saabi nde jeemum dawlama na walla kanno hanta woɓɓe du ko mumen no jogori nini sayi to rimi dey acca rewɓo woɓɓe du nini ɗum jogorto yaade
rewɓe hewɓe laatiɓe no mata wakkati lonni mum warto na walla se ɓagama fuu ɗon haaɗi woɓɓe du kondan sey tinno no sawro safareji ɗuɗɗi sanne won du kono laatiɓe no sawrori fuu ɗum watta sey ñande yetti to yiyata lonni ɗin endan gaden ɗan yeru no anduɓeɓe endan holliri
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala gurɗo yewtere pindirol meɗen ko waɗi hannden dow nawɗum ɗan rewɓe tawra wakkati ɓe ƴetta ƴiƴan hayla maɓɓe heno o goni ɓe ɓurda nder wakkati o andan kokkol habaruji meɗen timmata. Amma ko min dilla miɗen miccintina on ko Batu joɗa kalen studio kala ngu hannden waɗan dow rewɓe e wakkati cuɓakiji ɗi enɗan kam fu e kanen fa hannden no députako gu enɗan nokkuji mu en cendira rewɓeɓe enɗan gona no kokkire. Adisa Siddiku Kandu, ardoto Batu.